zamzukwana khumbule zamzukwana ay zamzukwana khumbule zamzukwana zamzukwana khumbule zamzukwana zamzukwana
awe we ma sashaya kamnandi kanti usenzani DJ yo sashaya kamnandi.